call him, I'm gonna try out here.
Touch, touch,
touch.
The African princess.
This is the vibe, it's something new. Today my issue feel a leave. The county fine, I'm a people. Bombe call me Mr. Bebo.
Yeah, nini niji bane. She does what is a nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane, tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. Venuko sexy, sidiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Bada ya club, one to let two in one.
Home Kinyamwezi, yeah.
You see chatulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi ya tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
mpaka giza totoro, tunapita kila chochoro.
Mimba wale wato bale, none maisha vila livo. Appearance with a million jale. Bombe call me Xabibo. Oh na my girl, she need cha. Mpe baba dry, hila ganja, mpe mixa. Oh na my shetana pandition. Shauza godoro na lene tilo chanifu. Ni collab na baraka, ni princess na mimi. Tuna bring old school, lakina spins madini. Fresh nga watutu dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa tosema ni speech ya mwini. Wazimie data, mama towasha VPN. Mina dana kuna jipya hila, wow low again. Mashokolo magen, watoto jipangen. Hakuna msoto bila pen, na uza miko miko
chen. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
you know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita. You know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita.
Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Awu.
Exclusive from madnaja.com.